Thank you. wetu Yesu, wao ni twategereje igihe kinini, azanye ingororano zo kugororera buri wese ibikwiriye ibyo yakoze.